Mumvale ngesikhathi uMose ethola ingqwembe zamatshe kwiTestament elidala. Abantu bakaNkulunkulu kanye babe phansi le emfundeni. Sebegida bekhonza ithole legolide abalishiselile balibaza ngezabe zandla selisithixo. Angiqale ngubingelele ngwamukele futhi engosini eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. UNkulunkulu wayethukuthela iqhuma efuna ukwehlisa ulaka lwakhe luvutho komlilo ophezu kwabo. UMose waze wadinwa naye waphahlaza phansi ingqwembe zamatshe okwakubhalwe kuzo imiyalelo ngokokuqala nokho wancenga uNkulunkulu ukuba angaqedi nya ngabantu bakhe. Ngakho uNkulunkulu wayalela uMose ukuba abuyele ngokwesibili entabeni wenze ingqwembe zamatshe zesibili ekufikeni kwakhe entabeni. Exodus 34 verse 6 no 7. UJehova wadlula phambi kwakhe wamemeza wathi, NguJehova, nguNkulunkulu ogcwelisa ihe, onomusa, ophuza ukuthukuthela, novama obumnene neqiniso, ogcinela abayizinkulungwane umusa, othethelela ububi neziphambeko nezono, ongayukuyekela necala, ehambela ububi bawoyise kubantwana kubantwana babantwana kwabesizulwane sesithathu nesesine. UNkulunkulu uNkulunkulu wobulungiswa, izono zethu ziyamcasula kakhulu. Kodwa ukuthi uma siphenduka sibuyela kuye, uhlala njalo esithethelela. UNkulunkulu ogcwelisa ihe, onomusa, ophuza ukuthukuthela, novama obumnene neqiniso. Kodwa laba bangabuyeli kuye, abangaphenduki, nakho ayikho kubo ongayukuyekela onecala. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.